Yo, microphone test. 1, 2. Yo, vipi tu, tunaanza kwanza?
Anza.
Yo, Yusha family. Oh, ngoja. Yo, Ibraken. Yo. Okay, tuanze basi.
Okay, lakini usifanye kama ile ya mwanzo.
Asante sana director wa Loli. Kenya, Uganda, back at Tanzania, baby. Tena.
Yo, makompresa.
Wina machata.
Kalima kimwana.
Preti mani wa chudo.
Je remercie Noël Ingiama Makanda Warason Ndamaka Yesu Mutoto Ngombe Christian Bella Obama.